So you can see. Okay.
Maragtan mark. Yes. Wa in salaam dhamaantiin. Hadalkan waa soo koobaya. Maanta dhamma fadhideen marka waxaan aan idiin soo bandhigi doonaa action plan. Maamadii iga horeysay Faaduma waxay tiri action plan ma jiro. Wadanka dhaqaal u leeyahay lama isticmaalo. Waa runtaa true. I will have proof. Waana aan sidoon insha Allah proof in Soomaali xoolo badan leedahay laakiin adduunkay absent ka tahay. Marka waxaa loo baahan yahay action plan maadaama urur la dhisay BDF Puntland. Yes, dhaqaal leedahay, waa gobol fiican, Soomaalinima ka shaqaynay, inaan muuqano waa loo baahan yahay, World Affairs waa ka maqannahay. Marka waxay u baahan tahay action plan inaan, because urur la dhisay wax weyn ma tarayo, ururka maaha inaan isbaranayno ama isku salaano, waa in action plan maxaynu qabanaynaa, because Soomaaliya many problems baa jira oo u baahan in laga caawiyo. Marka waxaa laynu ku qiimeyn doonaa by the problems we solve for the society, and Soomaaliya problemska u baahan tahay in laga xaliyo runtii tiro way badan oo tiradu way dheertahay. Marka waxaan ku bilaabi doonaa agenda. Ajendadeedu caawa waa intan walow markii hore lagu heshiiyey ama balantu ahay 10 problem keliya in laga hadlo, laakiin haddana Soomaali problemska haddaa 10 ka badan yihiin. Yes? Yes? Okay. So at least waxaan highlight gareynay ama soo highlight gareeyay problemska ugu waaweyn BDF advice bixin kardo maadaama founderski iyo dadka maamula madaxda iyo aan waxtaan ka mid ahay lagu heshiiyey in Puntland Diaspora Forum ay noqoto advisory council ama council of experts and technical consultants oo u baahan tahay Soomaaliya inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka soo wajahay oo xal loo leeyahay adduunyaduna la yaaban tahay. Marka waxaan ku bilaabayaa kohorta ajendadeeda qeybta koowaad waa inaan organize gareyno diaspora offices, ofisyo badan baa halka jira sida la sheegay oo u baahan in la unite gareeyo. Unification is missing. Soomaaliya haddaa egtid waxa weye society si kala burburaya oo defragmentationku aad u badan yahay. Marka waxaan u baahanahay first and foremost unity. Let's not forget that. We need unity. Do you agree? Yes? Okay, very good. Second, marka ururo badan baa meeshaan jira iyagoo ururadaas aan shaqo laga qaadanayn ama aan trade lagu noqonaynin BDF oo aan rabno weliba inay arrimaha Soomaali weyn beri address gareyso ama advice gareyso, waa inay u arkaan muxuu aha sister ama brother organization. I don't want to be sexist here, but waa inaa u aragtiin urur walaal idinla ah oo aada la shaqayn ka dhaan, aydna u arag urur trade idinku ah oo idinka shaqo idinka qaadanaya ama maslaxadiina burburinaya. Waa mid mana aha in uur ku howlgeli doono howlaha already hadda socda ama qabataan ururada jira. So we need to unite diaspora offices. Two, youth problem. Do we have youth problem? Yes or no?
Yes.
Okay. Because caruur baa la diray, hadda wadaadnimadii waa laga cararaa oo awal lagu carari jiray. Muxuu ahaa caruurahan waxay sameeyaan dhibaatooyin aan xad lahayn. Intay halka baxaan iyagoo la brainwash gareeyay Soomaaliya tagaan, ayay waxay sameeyaan actiono aan runtii munaasib ahayn. Marka we need youth mentoring. Why do we need? Macnihii dad badan baa u arkay youth mentoring inay tahay community work halka ka jira keliya. No, because society walba waxaa important u ah youthka. If we don't educate our youth, if we don't tame them, if we don't give them the proper education, youth kaanu u baaboo, then markaa maxuu ma lead garayn karno inagu leadership iyo advocacy iyo waxaan dhisaynaa counseling yeenu consult garaynaynaa. Marka ma habartugaag binu consult garaynaynaa waa may, waxaynu consult garaynaynaa waa dadkeeni, and it begins with youth. That's how Obama got into the White House, because wuxuu organize gareeyay American youth. Obama ma organize gareeyay American elderly senior people. He organized the youth. So we need to organize the youth, we need to mentor them, we need to give them a better future and hope. So that's the second one. Third, Somali and international organizations were boiling issue. Because the Daratina Somali Kakabati, yes, I know it's not a friendly subject or a complex or big problem, but lakin wahaubahanhai we need to face. Mana ha problem kinaka atono, we need to face the problems as they come. Even the most complex problems wa ina abont grain rek skilla, rek wahkabankara, rek halinkara or face grain kara ama capability yadale. And we badin tano and tavantona. Then still waxa soo gala international arenada Somalia development programs badan bay u baahan tahay, because wherever the people are, we need development. We need food, we need shelter, we need water, and we need school, you know, security. In terms of Somalia, yes? Do you agree or not? Okay. So, what are debt problem? Somalia, when we were a nation, we had debt. Big debt. Because of that debt, Somalia in a contract with Somalia. We're talking about development, Puntland, Haga, Madaxweyne, Somalia, but we cannot even get a single contract in Somalia. So isn't it time in Adunya they're not that negotiate a debt settlement? Yes? Okay. So PDF can take the lead to Maganisa consult all levels of government here and abroad. Okay. And then third, recently waxa ugu weyn oo nagu dhacay waxa ay Somali resource care, fishing problem. Fish baan laga xadaa halkan anagu welfare ba saf ugu jirnaa Soomaadu waa cayil waxba ma haystaan qaaraan ma bixin karno problems kana
dhidka inay dhibtay dadku inay raacaafiyad inta Soomaalida ma yahay saa ugu sheegay because inay fahmi baa dhici karta
maxay walaal
let forgiveness
ha oh okay inaan fasiro okay so well, thank you. That forgiveness waxa weey Soomaaliya deen baan ugu leeyahay af Soomaali ku sheeg sorry hadaan yara because waxaan ku xisaabtay my time keenan ga koobo aan idin boorgareen. I want to make things as quick as possible. Marka taas sababaysa in problem Soomaaliya dhan hadaan dhirahno caaw 15 mil baqsha rahayna we are magamisa misleading ourselves. Marka 15 minute baan haystaa I can only do so much in 15 marka raali ahaada. That forgiveness macnaheedu waxa weeye in deynta laga caafiyo Soomaaliya. Soomaaliya dawladdeedu u dhameysay markay burburday at least $3 billion deyn baa lagu lahaa. $3 billion is a lot of money. $3 billion caawa haddaan isu tagno ma bixin karno. Yani it's a lot of money. Marka at least Soomaaliya waxa loo ogol yahay programo inay codsato maadaama big problem dhacay isdilnay burburnay. Yes, ina lacafiyo. La yiraahdo okay, we did so many problems, at least we're good citizens now, but hana lacafiyo, hana si fresh start. Which is a good point. You are a good point, ka hadashay Maama Faaduma. Waxay ku xiran pointigan development in Soomaaliya. Because haddii deynna loo haysto, interest lagu judge gareynayo, wadankiina uu burbursan yahay, uu lacag soo saarin, marka lacagta hadhow la soo saaro Soomaali ma deyn baa lagu bixiyaa, mise waxba lagu dhisaa. So this is very, very good point. Implication scale you cannot imagine. Because haddii deynta laga cafiyo, waxa weeye lacagta aad haysatid ee yar waxba ku qabsan kartaa. Adoo sidaan laga cafin contracts-ka ka hor istaagaysa, interest baa laga rabaa. Waxa laga yaabaa in maalin walba wadanka ashtako ku jiro oo high court-iga laga soo waco, inaan lagu aqoonsanin, inaa lagu fududeyn mashaariic waaweyn filaysa. So this is a very good problem. In a halina ubahana debt forgiveness. Okay? We are eligible. Eligibility badan bambuhukana because of wixi dhacay. Marka wa in laga cafiyo deynta. Debt wa deyn, forgiveness wa cafin, program wa mashruu. Okay. Third, the last one, blundering Somali resources. Somalia waxay leedahay hanti badan laakiin foreign ba iska dhaca, marakiib ba tagta, illegal fishing, kuwaasun ku caasa, kuwa dadka soo xada, kuwa dadka dila. Marka wadanku waa la blundereeyay anagana halkan waxa isku haysanaa waxyaabaha macna lahayn. Marka we need to see the big picture, we need to move on. Maganisa nin baa uru dhistay anuu iidan leeyahay, hebel baa uru dhistay sida marka isqabqabsi hala juji. We have a big issue, ama complex issues, and horyaala u baahanahay inaan wax ka qabano. So let's go in there. So tan horaa ni sheegay, it's all obvious. Raggii iyo horreeyo dhan baa ka hadlay in la unite gareeyo maxay unification in la mideeyo, unification waa mideyn, yaa la mideyn yahu? Not Minnesotans, Somali Minnesotans, yes? Okay. Second, in communityada hadda jira lala shaqeeyo, iyo xafiisyada already in operation oo ka shaqeeya maslaxadda ummadda ama service qeybiya, hadday noqoto caruurta xirxiran, kuwa magarnisa daraa ku jira, gangs, already mashaariic badan waxaa qabta rag Soomaaliyeed oo aqoonyahanow badan. Marka in mashruucyada lala shaqeeyo oo iyaguna ay kalsooni helaan ah inaan iyaga loo socon shaqadooda ee ay tahay shaqada Soomaali u taal mid ina ka badan oo inuu ku laban laabi karto many times. in la shaqeeyo US government. Why is this important? Because media attention baa jira, caruur baa ka baxday Minnesota, qarax sameeyay halkan wax jira airportada, big problem baa naga haysta oo qof mudsoon oo Soomaali waa la baaraa, waxaa la tuumayaa in Soomaali kasoo diriray ama soo tababartay. Marka we need to work with all levels of government, not only at the local level, but also at the international level. That gadaal noo, we talked about debt forgiveness, yaa deynta inuu ku leh IMF, World Bank, African Development Bank, all of those American ka influence kare. Marka we are in a good strategic position and American ka la shaqayn karno si uu rado ula hadlo isagu madaxdu yahay. So we are in a good position aan ka faa'iideysan karno, laakiin waxaan mudaa inaynan isticmaalayn fursadahan. Then let me quickly move. Marka waan ka hadlay media iyo negative news. Marka all of this are true. Yes? Do you agree or disagree? Maxay walaal? Forgiven. Okay. Debt ka Soomaaliya ku jirto siyaabo badan buu ku yimaadaa. Wuxuu ku yimaadaa waa long story. Hadaa rabtaan, do you want me to explain? Yes? But yeah, because it will take time. Waa long, complex variations badan bale. Soomaaliya wax ma dhoofiso, for example, sida maama hadaa sheegtay Faadumo. Marka adduunka wada waxaa lagu xisaabiyaa horumarkiisa GDP. GDP waxa weeye productivity shacabka waddankaas u dhashay ay soo saaraan oo ay waddanka gudihiisa isticmaalaan iyo waxay dhoofiyaan. Marka waxaan isu barbardhigaa waxa dhoofisid iyo waxa waddankaaga uu soo dejiyo. Marka Soomaaliya already waxay ku jirtay minus marka eegtid current account, wax layidhaaho current accounting. Markaa fiirisid Soomaaliya wuxuu ku jiray negative. Waa kana waxaan isu saaray fiiri. If you look at Somali current account, Maritan, can you see it? Okay, look at current account balance, negative. That shows Somalia in a Sudan sensitivity, negative kujirtay when the nation collapsed. Waagi dawladda lahaa ha. Sawirkan waxyaabo badan u noqsinaa. Waagi dawladda hadda waa kaliidina, hadda waxa way we're dead nation. Marka waxa way yani ina GDP ga kor u qaadno, ina waddanka development geeyo, ina wax dhoofino, ina waxay ku xiran tahay dadka ina wax barno skills ka. Then dadka na lagu leeyahay, this is part of it. Wa exchange rate ka markii dawladda siyaad baray deynay gashay, it has to keep on financing its international debt in order to maintain exchange rate ka adduunyada. Wa one. Second waxa waay World Bank ga deymo badan ka qaadanay oo Soomaaliya loo dhiijir waxbaa lagu dhisay, even though aanay arkin wax lagu dhisay, haweeyaa la dhisay, iskuulaa la dhisay, dekadaa la dhisay, all of that, dad badan baa ku galnay. Marka dadkaas still waana lagu leeyahay, waxaana jira statement socdo. Ha, deyn. Marka, yes, waana laga cafin karaa, waxaan ka wadaa, laakiin waa inaan leenahay dad economists ah iyo dad weight ku leh adduunyada international oo la fariisto oo la negotiate gara on a case by case. Right now we don't have. Yes, does that answer your question? Okay. Wa sawala. Wa usala. Wa good point, Fatima. You have a good point. Wa also socda pointiga wa ku jira waxaan ka hadli doono. Ha, wa soo socda. But please be patient. Pointiyada Soomaali way badan yihiin hadda ka hadlo. Anigu waxa ka hadli doonaa inta aan haddu aragno in ururkan uu ku hawlgeli karo. Maaha, this is not all of Somali problems.
Yep.
And if you think Somali problems 15 minutes inaan igu sharaxayo, well, I don't have to waste your time. Inaan guriga iska aadno way kulligeen. Yes? All right. Okay. Marka waxa weeye problems ku badan yihiin, laakiin waxaan nidhi at least ururku wuxuu ku hawlgalo. Yes? Waa inaan ku bilowno oo koor ah ummaddan wax u qaban kara. Then as time goes by, we will maganisa add more points. All right. Media dan marini. Any questions with this? Yes? Okay. Well, youth issue. Okay, how many people of that are here are having this picture? Yeah, for Hassan. What's wrong with it?
Violence.
How violent?
This is not Somali. They're serious.
Yeah, they are Somalians. You see Somali in here.
All
right. Why I took this picture is because if you are agreeing with that picture, then we don't have to do anything. But if you disagree with that picture, then we have to educate our youth. Do you agree or not? Okay. Marquahawe, we need to build a scholarship, first and foremost. Second, back to school initiative. Yalki in encourage Greyo, otherwise Somali so dirian intel brainwash Greyo, which is a big problem. Mentoring youth groups to stay in school. Academic advising college for college bound students. Ahurta high school kabahda in la helo dad advisory sa oo maadooyinka u sharaxa iyo requirement ko wal halkan jaamacadda Minnesota ardi badan oo Soomaali ah dhigta unfortunately they don't have good advice marka oo ah magarinisa community based marka advice ba lidin ka baahanyahay oo idin ka baahanta ahurtiin si ay u sameeyaan go'aan saxan mustaqbalkoodana ku saabsan xaq waxbarashada in la kordhiyo ardayda Soomaaliya jaamacadda gasha iyo kuwa ka soo baxa. I'm sorry, miskan waan sheegay hadda inuu blogereyn doono, but my advice was ignored. Okay, I'm sorry about that. Wax su'aala bointiyadan? Okay, good. Next, how many of you agree or disagree with this picture?
We all disagree.
We all disagree, but
disagree.
Disagree. Well, this is the situation where Somalia is hopeless, and bombs are falling all over. Not necessarily by the U.S., but by all other entities. Yes? Do you agree? Okay. So, if you agree with this, isn't it time that we do something to change that?
Yes.
All right. Okay. Mark, this is what I propose. What I propose, the United Nations and other international groups, they treat Somalia as economic and political bonds. Somalia lacag baa lagu cunaa. United Nations ku waxay ka dhigteen Somalia how do I say? Waxay ka dhigteen a bonzi scheme where they go to the international community and beg for billions of dollars. Way soo qaataan, then adduun waxay u sheegeen di Somalia, all of you halkan fadhiya inaad tihiin vampires, Dracula, monster people, aan la aamini karin oo wild lacagna loo dhiibi karin. Are you that people?
No.
So why did we deserve in a noca noqono? We need to tell the world we're not that people. Okay, second, UN, IGAD, and AU, they are part of Somalia. I even manage Greeny. I hear every day news from Africa, 300 million, Brussels, Babi, say, 135 million went to AU. Why didn't it go to the government in Mogadishu? Why didn't it go to the government in Puntland? Why didn't it go to governments in Galkayo and for development? Okay, development majiro. You and to $10 billion I could spend great Somalia. $10 billion is a lot, by the way. Had this Somali cash loss, all highways spent selling Kakurhan Kumani Sotopia. But the UN spent all of this on our behalf while it claims that the international state Somali, they are animals. We cannot trust them with $10. You guys are not trustable. So the UN can be a force for good. Yes, UN to Waurufian again Marekan Kenny Jogna. Ha Somali Hakawa UN to Waur Alamiya or Hadba Sida Ustimash Kuheran. But UN to Hawaii Lago Badan Aya Somali Lasia, Waha Lodi Vaniman directories of Brazil, you came India, Italy, PhD holders by Watan, Somali Tagan, Somali Mamata actually, Mesh Ufogeta on Nairobi. Waxay sameysteen xafiisyo waxa u jooga PhD holders from India, from China, waxay u qoraan riboro waaweyn development. Last year waxaan sameynay development, maraakiib baan geenay, fishing baan barnay dadka, beeraha la fula. Is that true? Somali, well, maybe there is another Somali, but the Somali that I know has not seen development.
Yep, nope.
Do you agree?
Yeah.
Okay. So now we need marka ina adduunada u sheegno this time is over in Somalia magaceeda lacag lagu cuno oo hadana inta la misuse gareeyo la dhaho okay Soomaalidu then they why are they firing the same UN oo waxan manage gareysa ayaa everyday security council marka ay tahay this Somalia, why are they fighting? Why are we fighting? How did it happen? How could it happen? Well, the same UN aya Somalia waxay rangirisa all kinds of bonzi schemes because what accountability ma jiro dowlad ma jiro daba gasha ee Mareykanka ma daba galo iyo lacag baal siyaasiyashan Soomaali habaar qabtay bal you do whatever you do markab galay ay ka qaadan Bombay geeyaan then well $10 billion markab galay ay ku baxay. Well, I completely disagree. Marka waxa weey we need in accountability wa in Soomaalida la soo baxdo dad qualified aqoonyahan wa leenahay they need to run these organizations and we need to tell because yes okay second waxa way in Soomaalidu tiraahdo well anaga development baan u baahanahay lacagahan loo diibo because EU IGAD iyo muxuu aha UN adiga waxa kara dhiciin Soomaalida inaan la aaminin lacagaha loogu diibo Africa Ethiopia IGAD Italia WFP FAO UNDP well it's time we get the money that's coming on our name okay second lately because of these magansa propositions of Somali laga sameeyo leley these people are animals waxa ma qaban karaan adiga wax samaysa even though inkasto funds ki Somali loo balan qaadiyo but they're not getting out of the account lacag to la balan qaadiya but no $10 is coming out hadu ha lacagti ma soo baxayso because balan qaad ba jiray EU waxay balan EU maalo waxay balan qaad 500 million but 1 million kama soo bixin karaan haday soo baxana it goes to Amazon but not to any Somali so we need to change we don't need last point waxa weey Somali people need real funds and not promises of funds waa u baahan funds runa uma baahan in magaceen inta lacag lagu cuno gadaal la mariyo la yiraahdo well waa lidin promise gree billions kan baa ku baxay so PDF can take the lead to advise the Somali people and make them aware of these problems PDF. Finally, debt forgiveness program. We need to establish this. This is very important for Puntland. I know some people disagreed with these issues when I proposed them because they thought Puntland has nothing to do with this. This has everything to do with Mogadishu. Is that true? No. Yeah. Somalia is our problem. We are part of Somalia. We're in Somalia. We cannot be out of Somalia. Right. Then we need marka inaan lobby groups sameeyno US government ila hadla oo arimaha ka shaqeeya economists, lawyers, people who at least can sit in front of the world community and talk to them. Not people who don't have any weight or and waxba qaban karin ina jagoynta u diibano ay mas'uun si sameeyaan. All right? So marka waxa baahanahay dad adduunka la hadli kara World Bank, IMF, African Development Bank, waxa wala afinaya it's easy to forgive them. But you have to go through the process. Process badger. You have to follow the process. Then process ka marka follow gracie, everything will be forgiven. Hadii ay nata sameen, there will be no new contract. Contracts ma imaniya. Hadii oil yihiin, hadii fishing yihiin, hadii security ina. Yes, Puntland had security laga caawin u baahanta. Yes? Right. But why funds we imala yihiin adiyadu bixin laayo? Leena ma aamini because we are bad credit. So we need to rebuild our credit and our nation. Okay. All right. Okay. The final point I will discuss here is illegal fishing. Yes, but then wala dhaca billions of dollars. Waxa la ku cunay waxa ka badan waxa badan laga labaxo. Yet the world is blind. Security Council ka meel walba xamareysa these Somali pirates, criminals, hal xiro, hal dil, hal qabto, they're international law JVN. But international law is a two-way street, it's not one-way street. Right? International law waa wadda laba dhinac u socota. Wadda hal dhinac u socota maaha. Marka, illegal fishing waa inaan ka hadalno. This is our, waa lacagti Somalia. Ma jiro wadda inta iska taska dhici karta. Caawa Ameerika kuma ogola inaa khayraadkeeda dhacay. Saudi Arabia kuma ogola khayraadkeeda. Why do we allow in a Japanese and Chinese and Koreans and Spanish and French and Italian fishing trawlers? Italian, Spanish. Ma xuduud baa loo wadaagnaa Spain. Why are Spain fishing trawlers called Puntland?
Because we are weak.
Well, DDF, BDF. This is one point we need to discuss. All right. Okay. Now. All right. So, is there any questions that I can answer? All right. Thank you. So, BDF.